Tapi kok
PCR
kok
di daerah.
Sio isi, sio isi, sio isi, man, sio isi, nigga, bila unadhani, sio isi, sio isi, sio isi, bro, sio isi, sio isi, nix, sio isi, sio raisi, sio isi, bana ni jam, wesi ni cash, ni niko nazo kadha, kwa tumetoka bila duta maka, top naipika kara tatol, minti otita, ndele na cash, tukiwa tako giza, siro moja bill, siro ndio naanza, nya, hamwesi ni cash, minta wit, nga minti omonde kwa sa kent inland, Rodani is by Odiga Shakwit Mindo King Amwens Toka Boy Kid Tapsa Pia Kwa Drini Wa Miamin Shuguli Nikibao Na Soto Niko In Sell Mini Baba Na Simani Sirao TRP Mindo G.O.D When North East Itabili Meshka Views Mko Kurus Bakwa Biko Ni Ufus Yolo Gang Cho Cho Ni Wapush It's Just Me A Terror Brand New Hey Bana Ni Terror Yeah This Is Like Boss Ni Undwanzi Nigga You Should Do It Better Yeah
So Easy Mina Dai Tuku Kanzo Faina mademu wameiva Babe stars imeshikwa na maji Mini badman imetoka meru Ghetto life imekuwa so boring Mbona una tense na ukona start time Ukikavi baya unaseswa yo Checky Azin una madwa yo Checky Who's bitches these motherfucker Come tell me kitu unataka Hii life imekuwa so easy Shika kimali upige uzime yo Checky
Sio isi, sio isi, sio isi man Sio isi nigga Kilo nadhani, sio isi Sio isi bro, sio isi Sio isi nix, sio isi Sio raisi, sio isi bana ni jam Wesi ni cash ni niko nazo kadha Kwa tumetoka bila duda maka Trap naipika kara tatol Mindi otita, ndele na cash Tukiwa takwa giza, siro moja bill Siro ndio naanza, nigga Sio isi, sio isi, sio isi man Sio isi nigga, kilo na nani Sio isi, sio isi Sio isi bro, sio isi Don't take this nigga good taste na cheese Kila na wisha kwa situ wana nko Luizo So isi nigga kwa ngurada ni fisa Minki anzisha lazima ntamaliza Nigga that's why rada nsafi kila sa Niko jina mbi kila kona nanga Everywhere I go na shine you minister Marijuana for help see all through weekend Kila for 20 or they miss me ha Nigga ngangana pambana kazana Me and you on a twist fanana Nigga ngangana pambana kazana Me and you on a twist fanana Nigga
Whose bitches these motherfucker Come tell me kitu unataka Hii life imekuwa so easy Shika kimali upige uzime Checky BDG tuna flex so easy Yo So easy jo
So easy, so easy, wala
So easy, so easy, wala
So easy, so easy, so easy, man So easy, nigga, kilo nadhani So easy, so easy So easy, bro, so easy Sio isi nix, sio isi Sio raisi, sio isi, bana ni jam Wesi ni cash, ni niko nazo kadha Kwa tumetoka bila duda maka Trap naipika kara tatol Mindi otita, ndele na cash Tukiwa takwa giza, siro moja bill Siro ndio naanza, nigga